Yeah, muri no revolution international comandante. Hip hop is taking off and I'm mirongo ya pirate. Get me hit kurika nk'irya story ya Desperado. Saluto kuzikirere ni homie wanyu there was cano. Picture you mu mafia tiri nyaso gendi naso. Ishisho ndeba bari message you must be disciple. Kudu tuyo wora kumasengesho ya nyirinchuka. Kukarere bashiro kashe kuko gendi nyiri myuka. Ikaram n'urupapuro microphone ambera foka. Ora tune nayo sigera n'umukoshi ku mu rapper. Timbaland b'umukara nubwo burakari wibitseho. Grife kuri jumpa yose nike na canción. Lyrics is umwimerere nka Mohammed Dalai Lama. Tibet unlimited in rap city nimba ntagikangwa n'iso chingo za target kukizavamo. Seven nka kataroke soma neza utazivamo. Cause yo
ishisho rye rihora ku muhanda wo mita. Ijwi rye rivugira rubanda wo mita.
Ishisho rye rihora ku muhanda uwo bamwita. Ijwi rye rivugira rubanda uwo bamwita.
Igihugu cy'umushehe cyemeraga sobo bimwe byasaze alhamdulillah nyuma y'idakwa rihuti nyumve mubaraka kuri ipodise ya munani yose ayizi izozi muri future ndi kuri afishe ku musigiti rap ndagenza stara technique nka Marike Pirote imoni hiri gihe discography mu mabwate naca mu kibyoko bose batishwa mo kaka umuraperi nyawe nuha heshima sose aba mwishingiza ukwema niyo mind ubika kure game yabaye script nyika tele principale stile ntayo zigera bibuze gutora sana technique nkiza fast goals niches niba zigera mistake number one ubuza street kunyumvira professor pastor pino munyigisha shimangira muhungu wanjye genda rap muzafane yashyizeho kashe beat ngiye ngaho yice.
Cause yo ishisho rye rihora ku muhanda wo mita. Ijwi rye rivugira rubanda wo mita.
Ishisho rye rihora ku muhanda uwo bamwita. Ijwi rye rivugira rubanda uwo bamwita.
Yo what up my niggas, kugisima bimeze bite my niggas, nkunda ko duhuza kumva ibintu kimwe tukicara tugapanga lafyesha. Muri mika mukamanura abafite mazo kwikuza. Sidi kuri urwo rutonde hip hop integeka gucisha makenge. Zirabafite manza gupinga heyo gumuraperi n'umwanda. Hey come on what's up mwakuriye he? Ishuri ni street mugabo ni wowe wanzanye kugakino. Professor Pastor nawashimangira mukobwa wanjye genda rap muzafane shyizeho kashe ngiyo biti komeza.
Ishisho rye rihora ku muhanda wo mita. Ijwi rye rivugira rubanda wo mita.
Ishisho rye rihora ku muhanda uwo bamwita. Ijwi rye rivugira rubanda uwo bamwita.
Ishisho rye rihora ku muhanda wo mita. Ijwi rye rivugira rubanda wo mita.
Ishisho rye rihora ku muhanda uwo bamwita. Ijwi rye rivugira rubanda uwo bamwita.
Big dealing with the big papa. Now the road. Pastor P. Kavu yo with Posse. Rapa.
Yeah.